waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Barnaamijkan ayaa la bilaabay sanadkii 2009 kadib markii la garowsaday baahida loo qabo in xal loo helo shaqo yarida haysata austreeliyaanka afrika kasoo jeeda ee xirfadaha leh jaamacadahana ka baxay, maadaama inta badan la weydiiyo khibrad austreeliya gudaheeda oo aysan haysan. Waxaa iska kaashaday barnaamijkan Joshua the Social Services iyo bankiga NIB ama National Australian Bank, waxaana ilaa iyo hadda ka qalin jabiyey 300 arday oo intooda badan gaaray himiladoodii shaqooyinna ku helay. Andrew Yu oo ka tirsan Joshua the Social Services ayaa sheegay in aqlabiyadda ardada ka qalin jabisay barnaamijkan ay shaqooyin ku heleen.
So of the 300 participants who have been through the program, 80% have actually gone on to continue employment either with NAB.
Sideetan boqolkiiba 300 ee ka baxday tababarada waxay shaqo ka heleen ama National Bankiga ama shirkada kale oo waxay barteen la xariira. Barnaamijkan ayaa lagu baraa ardada sida shirkadaha Australia ay u shaqeeyaan. Andrew Yu ayaa sheegay in hadda ay iskaashadaan oo keliya bankiga National Banki, balse dhowaan ay lacago ka heleen dowladda gobolka Victoria, taasoo u sahli doonta inay shirkada kale iskaashi la yeeshaan. Raci u dambeeyey ee ka qalin jabiyey tababarka waxaa ka mid ahaa Godfrey oo kasoo jeeda dalka Zimbabwe, waxauna ii sheegay waxa uu ka bartay below the top of Brother and I saw then.
In those 6 months, I've basically learned the Australian corporate culture. Basically, you know how different it is from working in Africa.
Lixdii bilood waxaan ka bartay qaabka shirkadaha Australia ay u shaqeeyaan iyo sida ay uga duwan yihiin kuwa Afrika. Godfrey ayaa sheegay in rajada uu ka qabo inuu shaqo ku helo wixii uu bartay ay aad u sarreyso, isagoo amaanay barnaamijkan gabi ahaantiisaba.
I think the program is really a brilliant idea because the support structure that you get, they have designed.
Waxay aniga ila tahay inuu yahay barnaamij fikrad fiican, sababtoo ah taageerada aad ka helayso waa mid nidaamsan oo lagu hagayo saaxiibada aad ku yeelanayso oo markaasi lagugu siinayo kalsoonida aad u baahan tahay. Andrew Yu ayaa sheegay in barnaamijkan la gaarsiin doono gobollada kale.
At the moment we're focusing on Melbourne and Sydney, but there's certainly a plan to open that up to other states. We're also in conversations in Queensland and other areas where there's a similar need, where there's
hadda waxaan diirada saareynaa Melbourne iyo Sydney, laakiin runtii waxaa jira qorshe aanu ku doonayno inaanu gobollada kale gaarsiino. Waxaana wada hadal hadda kula jirnaa Queensland iyo kuwa kale oo baahi tan la mid ahaa ay ka jirto, oo ay joogaan dad shaqo la'aana oo runtii dalka wax weyn ku soo kordhin kara.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.